Siku ya leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na nikahimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so as to improve the quality and also the quantity of water.
Kama bunge ya Murang'a tuko na jukumu kubwa ya kuangalia fedha ama kugawa pesa ya kununua miche ya kupanda katika the 7 constituencies, na sio tu miti, tunagawa mpaka pesa ya kununua matunda kwa kila wodi. Kuna ile sehemu ya matunda yenye tunapeleka na tunahakikisha pia wote wamepanda. Kuna hizi policies yenye tunaziangalia kama hizi za misitu, kuangalia our wetlands ama wetlands zetu, kwa kujua kama hakuna policy, hakuna policy ndio inafanyanga kitu inakuwa lazima watu wafuatilie. So mimi naweza sema kamiti ya bunge iko na kazi mzuri sana inafanya, na tunafuatilia kila kitu iko salama.